Etinere studio kalangu yande joine witeni mintaji sapo e joi habaruji e fulfulte. Kwa rija nyale emodong, sumana amad janganta habaruji e fulfulte. Ndare kwa habaruji di enda USN kawona haurini jango bele di menijer. Hautade gomnanti la wala mosala heba amad dofila kondarto jane ne enda. Non ne fa wari jondu konda ni edo fila kubati ni hono sapo leur avril kujap idun partiji ngwende elamu edingala elamu fukali do mudum. Fedde hon himbe hokkobe habaruji wonde jonde horwitende senozo kanyundu haali do filla ko ndarto hokkobe habaruji golle mu ender leydi Niger do fa hande yewtere men pinno studio kala ngono ndara nyaw boylow daadu sukabe en kaltana hande filla zende nani wanteri hon faawar joni sen jeewi du konna ni hono mbi'en hande de enda wonno ko faawar joni hor kabaru mawdo goddo ni woni hara filla ko narto jangobe leydi Niger kanye gomnati be ngadi jodo kalen baldidi be nardi do laabi tati lati du dinan jia e laabi lati di jangino jangobe en jamuno den ne ka dun sabi jangobe yarde ke wiide fuddu tan golle mu ende Allah jabi laabi tati di ko nan kan wono do gofu gi nan yobugol nyamaale ko be dewto gomnati on endam e faande hebande be ko nan de ko yarto be jangwa leede godde na le kuliji goddi e taam du ko nan hono jojjinde fedde wiido tonde do filla ko wadi sappo leru avril ko jabbi dum endan useni amadou woni goto e himbe USN woni fedde jango benda o halni Ousmane Sina kadi ko be ngado majjum
ce que nous avait conduit au
wadi min ngadi burtaki amin kini woni do filla cede amin balitarden labi di gomnanti hoji watti le jobde mudum jon on e gomnanti itti labi din kasin wodi ne balla tawaka le jobde cede de jangobe hokketede no wodi jobdiji didi ko gomnanti tokkete amma ni hojani dum lawol ko dum fuddete yobede illu jango de Allah jabi wodi du cede sukabe jangobe le college ya de lycée de no kudoyte yobede talata garo minen do min bike ko nimbe de jondo naani min garta e hakkiloji amin minen feddami ESND min adake ittude murtere amin atalata garo be jabi du e wattude fedde yottintonde ko lati feddami ESND no wodi nimbe njoyo gomnanti no wodi nimbe mun fedde CNDH no wodi neddo goto fedde CNDP ndu neddo goto wodi
CNDH un representant aussi
e do filla majjoni wadde ko horjo leydi Issou Mamadou o wadi jidal hakkude makko e Baba Suka latido mbiyeteedo faande du hono mala bagale latido maaji e lekkule ngadde enda sappo lewru avril dum enda ne lekkule janganno non lekkol mawdo enda ni gallu nyemen jida mabbe galdu konna ni tawama hono mbiyeteedo faande Dawda Marte Mamadou minister kawjido jandeji no tawa don kandu woni dendu Baba Suka on enda dum wadde ko faawar joni caggal mum bandimi Gungu Muhammad Antani o noddi do chalalol Baba Suka on enda jaadu yeedo e horejo leydi nani ko halani mu en kettino nani
dan heba o yottina hinore makko no idun seedi sabu o filake warde do laabi didi e rafinde nagu tawangu donne dun tiidanimo sanne tawi du denda minister kawjido filla jandeji on wi horejo leydi on no yidi yide amen fa sanname minen du min dawta salan nademo min jehi o wadani on don fatiya o sanni min min gadai ne kwata mintaji joy don ko min garti
non ko nanon passe 5 minutes on
e do filla ko ndarto ko wadani sappo lewru avril 2019 sappo jeddi de ngarta do mudum sabu partiji kali do mum ene andi neddo goto mayi en kali hala makko jonda e nder majjum fa hande himbe hebdu ko nan nawnake partiji ko di kaldu en puddan gofu gina parti gon do lamu manzo adamu kawon hore sukab ummator pende stare parti gon e lamu o holli o wi hunde fu ko neddo watta filla ko ndarto wurtagol e jodagol e kulle mudum fu tokka lawol lamu en kettinanani.
Tout d'abord, nous allons régler.
Ginanda ni miden kola kwadi witi sapo lewru avril dum wadai fa seda fa wadi yonkiji juwi le maju. Midumila du burtaki holla metorgal perndemun no wadi labi kawji didum. Dum hegaki ba seda emburtaki kwana pe chawo ndiri wite pengata non do labi. Gam egatol mutun no wadana bipe leji bononda no hani pe pama no pe godiri lawo lo wadetun no bipe leji dun godiri lawo lo wadetun. jonɗo dow fil haɓɓiniɓe hanɗe hinnaade ɓe no haani ɗum waɗire le yaage no laabi leydi kaalirno. Ɗum wooɗayi ko wi'e laabi kiite janngooɓe njaaɓaama, maane ɓiɓɓe leydi e njaaɓaama yeruno ko janngooɓe ɓen ngaɗiranaani.
Cela nous le condamnons et nous le regrettons.
hara sengo fawarjo parti ɗi ngala e laamudu konnan ni kamɓe e jiile maɓɓe hunde fu gacce wona dow hoorejo leydi. Ndenene kadi konnan ni se kedi enen Ibrahim Bana laatiɗo kam woni kaalowɗo innde sukaaɓe ummatore parti ɗi ngala e laamu.
Les manifestations estudiantines et scolaires.
Nokku fuu nder duuniyaaru burtaaki janngooɓe no seedi heno gollooɓe naa pelle jinnganooje himɓe burtorto kolla mettal ɓerɗe mum. Walaa mo anndanaa ɗum du. Nde himɓe mbi'ii dooma ɓe binnda ɗerol ɓe mbi'a kan en murtan naa kan en burtoto kolla mettal ɓerɗe mum'en to himɓe keɓataa ɗum. Baade nder leyɗe ɗe demokarasii singi nder mum joomum tawa. Ndenne gomnati haani durwa no watta ko iri bonandaaji ɗi to gaɗum. To soogeeji mbi'aama njaha kaɗowaɓe no haani ɓe kakkilo to bononda waɗe, ammaa kas nder majjum waɗii mayɗo. Gacce ɗen du minen ɓe tawaaka gaɗa laamu dow Mouhamadou Issouf ardiiɗo leydi ni min ndekata gacce ɗen.
Mais dont il tient Issouf Mouhamadou en personne pour celle responsable.
Fedde hokkoɓe habaruuji ndenene ka ko watto capanɗe jeegon no enen wonɓe e ley faande fedde inditral norvert jongo nene wonɓe tena wagadugu e jonde ɓe gaɗi haala maɓɓe kamɓe duɓe mburtini ɗum dow filla ko darto hono muraduji yolbinande himɓe hokkoɓe habaruuji gaɗa golle mumen nder leydi Niger. Ɗum waddi ko faande Raylata Soubana o noddi goto e maɓɓiteɗo Lamine Souleymane jiyaɗo e leydi men Niger nani ko jaabimo.
Koɓe habaruuji tawaaɓe nder leyɗe CDAO keɓi habaru sa ɗornan mo banndiraaɓe maɓɓe tawaaɓe nder leydi Niger gonno gi'a nder golle mum'en ɗum ndu duuɓi ɗiɗini. Ɓe nawtorake laawol gol gam wartude dow filla golloo canal 3O mo sappo lewru avril polisiiɓe kaɗi waɗude golle mum. Ɓe gaɗi dow filla Baba Alpha tuumiraaɗo ɗereeji ɓi leydaakuɗi kana goonga. Kulle ɗe fuu gaɗi ko banndiraaɓe ɓe mbi'i kan en no jokki gaɗa hokkooɓe habaruuji ɓe. Hana kamɓe tan kokkoo habaru fuu tawaaɗo nder irni he banndum iɓe jokki gaɗa mum.
Baba Alpha mamo gaddi filla mum joni ni gollannoɗo to enen bon feere bandimi noon illu tati lewru avril o wona mo uddi komo uddi to hannde subaka o o yarama yesso carɗowo o enɗan gam batte yewtude e makko dow kulle ɗen enɗan ɗe o tumana joomon laabi tati kanko Baba Alpha omo yaa to carɗo on enɗan omo hettinane. Minin andina o wiide o nanganakana kanko Baba Alpha dow filla tawrede talki peneji ɗi ɓingu leydaku omo tawɗade konnanni baabi kono nanga e majjum e neɗɗo tata mbiyeteɗo Sidi Oumar Mohamed. Noon ni fawaare joni du konna loctoro mawɓe ɓe leydi Niger no taka en ɗo enno e murtere golle ɗum du konna e kerol nder leydi Niger fu ɗo notagol noddagal syndicat maɓe mbiyeteɗo SMS ndenene kayni illa atalata o ennan woni koɓe puɗɗi murtere nde enɗam ele kerol leydi ndi fuu. Kamɓe ɓe ni faande ɓe gona ɓe ƴama gomnati fa moƴƴinanaɓe kulle ko darto laabi golleji maɓɓe. Fartawatoddu konna ni dow filla ko darto hono fa hande coggu dow ko yaafi yaafi ko hewanta ɓiɓɓe leydi ñamri kañum wonko kalten dow mu on nanino keña en kaali no filla filiñe waddanama kandu tonuji ñamdi ndi enen ɗon no sottire ɓiɓɓe leydi gam batte heɓa naforo e ley wakkati tiɗɗo endan les mairie commune gaɓo mo wuro tawa to wonto mouradou o fuɗɗa. Ɗum waddi ko fawar joni hono maire ɗon endan ni mbiyeteɗo Abdoulaye Ali Maite nani ko haalani Abdoulaye Ousiko bandimi fartawa.
Nde ceeɗu naati fuu gomnati no waɗa himɓe connire e ñamri nder koyirna. Nder kominiiji lasooji ɗiɗi e nayi leydi tawa ɗi fuu himɓe no connirta ñamri di. Misali ɗo commune 1 mo tawa min keɓana tonuji lasoy tati, gawri tonuji sappo e joyi, kamanaaje tonuji lasu e joyi, bayeeri kamdu tonuji lasu. Ñamri di fuu nder botoji kilooji capanɗe joyi tawa ujunere e keme tati botoru fuu sonnirte. Illa alal bittiɗo o himɓe puɗɗa sonnirede. Jomɓaade fuu wara warda ɗerol janngal mum nden sonnire. Yettore Allah sa ɗornam fuu wala.
Non wontere minen anndina on du fawarjo hooreɓe diina ka en du konnan ɗon no ngadda mballa mum ɗo filla duru duggol e ñaw cappalnder le leydi Niger ɗo. Hooreɓe diina ɓeɓe tawa e jannginede e famtinede ɗum du konna illu hecci keñan hono ONG mbiteɗo le prosoy e kañum e fawarjo ni TLM Niger gomɓe tenna galmi ka e woni ko waddi mballa ka endan ton endan du konna maradi ton wonto fawarde jondu konna jande wonno waɗe Mohamedou Mama bandimin tawa to yewde mbiteɗo Adama Idi hono laati loctorojo noon wonɓe no jangguina himɓe dow filla majjum nani ko haali.
ardiɓe dinaji meɗen ɓe de nder julirde noon naade nder église noon wakkati fuu iɓe tawda e himɓe. Denne de ni ko'e mabɓe pirtama dow ñaw ceppan e koɗan wawi waddude caka himɓe, ɓe mbawa yettinde andal ngal ɓe keeɓi gal to himɓe fuu. Nder ekkintinol ngol ko wona no tefe woni famtinde no ñaw ngu wangirta, ngam illa alamaji maggu gi'ama ñawɗo on yaare nder loctorore hawjina ñawtol maggu. Ɗo nder loctorore amin de tawraɓe ñaw ngu ɓuytiri, amma jeɗɗire waɗay nde himɓe ɗiɗo na himɓe tato nanguɓe ñaw ngu gaddaka ñawto.
Har filla ko darto latol bal du konda ni hono piide hono pelle burtude du konda fuddama hande fuddita hande de enda nyalal sappo e jeto berde AS Fane hawra e AS Nigelek jango asedo en galnye may no tawa faande no gendarmerie nationale hawra olympique AS Douane kanyo jangorzo non ni faande to en dosodu taguru e AS garde national nyande alal dou racing hawra e AS Sony Dep AS police e akokana sahel hawra e irana du fuddu watana do en galnye may.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu.
No welcome sanne miɗo feccide ɗum.
Mi haalani on haala hannde ñaw mene jitti ɓoylo daaɗe sukaaɓe o enda kan kalten dow mum docteur Abou Yahaya kawon docteur kawjiɗo cellal to ene zender on wona mo himɓe mine studio kalangu min landi dow filla ko dartono ñaw ngun wontiri sappo e jeego leur avril hisam kottimɓe capan tato woni ko ñaw ngu nangi tato woni ko maayi Ali Kete yewtide makko nani yewtere mabɓe.
La situation épidémiologique
ana ko darta na walla ñaw ɓoolow daaɗo mbiyetengu meningite ngu no wontiri jon o le région amin ɗum deƴƴinake ngam illu fuɗɗan hitande fa yetto sappo e jeegon lewru avril duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi min keɓanana nimɓe capanɗe tato ko wi'a wondi e ñawgu, nder maɓɓe tato woni ko maayi. Himɓe tato mayɓe ɓen du ɗiɗo ɓe to ƴuwana ley lokotorore nde nimɓe gartano cawro kan woni nde konni région motawa. Ndenne no woodi goto mayɗo le loctorore gesawa nder tanut oto du mayo ana le loctorore mawde nde zenderde. Ndenne tatabo du jango non tawaɗo e jonde nder bangere witende sare zamna. Le nimɓe capanɗe tato nanguɓe ɓen ko winda min nilda ɗum himɓe jeetato min kolla kan en wondi e nawala ngam nder maɓɓe nayo min keɓi ko wiya ɓiɓɓe ñawu kan saabi nawala kam. Woodi du ɓiɓɓe ñawgu iri ɗiɗi min keɓe nimɓe nayo ɓe min kakkinkini ko nawalla kan ni nangi. Ndenne miɗo wawi wiide ko jon o ɗum deƴƴi nake fadde nimɓe miilade gollal tugal fuɗɗe sayinde nawalla kan wangi ley nokkure nden. So ni nawalla kan wangayi ley nokkure nde tugal fuɗɗatake kasi nimɓe no kaani paama sayinde ɓiɓɓe nawalla kan anda, ngam nde ni nawalla gon wari sayi nde ɗum yara to ɓiɓɓe ñawu ƴewete toon faame nden ko tugal muɗum fuɗɗa. Kano hana safareji ɗi no gaɗa nino ndesa ley nokkuje to safareji ɗi gatte ngala safare nawu ɓoylow daaɗe mbiyetengo mene jitte gam ngam ɗum saabi ko iri ɓiɓɓe nawalla kewɓe hano iri ko jonte paɓɓe ɗum maane nawalla ko ɗoyru ɗum ko waɗete rese. Bande gomnanti no woodi ceede ko sotta safare ñawu ɓoylow daaɗe mbiyetengo mene jittego sayde tokki laawol laatingol ingol juuti. No woodi sarusiji leyɗe yasin kamɓe tangodi laawol waddude safareji kamɓe du tangodi laawol ko kadi nimɓe
et qui autorise la production de vaccin.
Dono habaruji me fulful tili fa Allah hewtine en fawar joni hono ɗo yaada talata ngaro non to nanto habaruji fulfulde studio kalangu kedi jama are waddu balla mudu mi hoore am to assalamu alaikum mbalata jam walmi accida Asmana Sina wadda habaruji haw sankore.
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji
ñande fuu dow studio kalangu yewtere pindinol
juuta altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.